jalala sija kula nina stresi. Nyumba imegeuka chumba cha dharura, emergency. Sioni marafiki ama mashosti, au nasubiri nife ndo mniposti. Sioni marafiki ama mashosti, au nasubiri nife ndo mniposti. Sitaki marafiki, siwataki ngo. Staki wanafiki, staki watu feki. Wambie walo nichiti, wakanyumiza ro. Staki wanafiki, staki watu feki. Sijui ni nyamaze, ama mseme, wanicheke. Ama nijikase, nilia nyamase, nijiliwaze. La 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 la. Watu feki wasoridhika, nishazika nkasafirisha. Watu feki, watu feki. Leo wanakupandisha, kesho ndo watakushusha. Watu feki, watu feki. Utakufa na njaa, msipani watapika pilau. Yeah, ukishika chapa utateka na nakudharau. Yeah, yeah. Bora wali nyama kuliko wali mwengu, kosa sufuria watakupiga machungu. Kweli unauma, kweli ni mchungu. Yeah, 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 yeah. Staki marafiki, siwataki ngo. Staki wanafiki, staki watu feki. Wambie walo nichiti, wakanimiza ro. Staki wanafiki, staki watu feki. Oh, oh, oh.